tuke tena nikiwa na kusa. Toka nikupate wewe, mengi najivunia. Sitaki tuachane daima, niko tayari kulilinda penzi letu, baby.